Kizibwa okutembelele Zikiriza kusembelele Sikirizibwa okutunulira Olichifananyi nchibatanasiga Katonda yaunda kwenye yewonya Sikirizibwa okukwatako Muno mkwe gomba kula mwa balongo abulina maso ngagago